Jukira endagaano, jukira ebirayiro, ddala walayira abo wali obatizibwa, tineeganye sitaani n'emirimu gye, nakola ng'ebyo Katonda bye yalagira, nabeera mulaba yikanya sitaani, wayogera ng'otya okwefunira linnya, olutuuka ebweru ng'okola bibyo. Newegomba okuba omuweereza wa sitaani ate yibambi kati ky'ekiseera yibambi osaana weenenye abadde baseggweza okukola be yibambi okulimba kibi abasoma bayibo kati mugikwate nammwe abasiraamu kulaani ginyweze kale nti abakatuli gye mba njiri mugikwate mwenenye komerere eri kumpi amazima kulira osaana weenenye gwe bamu bagamba nti ngenenya luli balala bagamba nti ngenenya kumpolo tewali alimanya kiseera tewali alimanya biro yibambi kati ky'ekiseera yibambi osaana weenenye byenjogera sigudde eddalu bijje mu ndagaano zonno ze mbagamba nze kulira akagonge bwenjogera bwe ntyo saana weerowoze ddoboozi lya Mukama ng'ayita abalonde balidda ku mukono gwabo gwa butuukirivu n'abaabajeemu baligoberweyo okuluma obunyigi birituuka kwabo kulira osaana weenenye gwe bamu bagamba nti ngenenya luli balala bagamba nti ngenenya nze kwolwo ddala tewali alimanya kiseera tewali alimanya biro olunaku olwo luliba lwa kujaguza olunaku olwo luliba lwa kukaaba ate muliba nkubbidde ngomera wuliriza balikuba enduulu balaba kiki ekyo baligamba ensozi mbozi bamire alibeera mu nnyumba lyekweka mbuzizi yidani mazima njogedde yibambi abaana ba mukwano banageyako naga ddala mmaze yibambi okulimba kibi abasoma bayibo kati muginyweze nammwe abasiraamu kulaani gikwate kale nti abakatuli gye mba njiri mugikwate mwenenye ekomerere eri kumpi amazima ekomerere eri kumpi banne ekiseera kiweddeyo.